bakasike zato bananga batuzala mulabye bakasike emyezi omwenda gyokulusana bambi ye mwana okumuzaala katonda bwakuwa olutalo n'oluyitako bambi ng'omwana omuwonyi oyo n'osanyuka ngwe bambi n'obigiita n'okamala obukunta obuuzi obwo n'osanyuka ngwe bambi n'obigiita n'okamala obutanda obuuzi obwo wakabuugula bambi waayitambale ng'alumba mweyanza n'olemereza kale nateganyidde ki bambi nga byonna byakwekooya zaate bannange ekiruma nnyo kiruma mbakasike zaate bannange tulabye nnyo tulabye mbakasike bwendongereza taata eyasoma bwatyo n'ebulaaya yatuukeera nga bwayokera omuganda n'omuzungu bambi enjawulo tewabeera yakadda taata mu musomo gwe bambi ng'alumba mweyanga n'otegereza kale nateganyidde ki bambi nga byonna byakwekooya ezadde bannange kiruma nnyo kiruma mbasasike n'ensasira jjajja eyatoola ssente ssente ze zaava busa bwenjijuukirabwe ntyo nga mbadde wakukola ng'olunaku lukoowo zadde bannange kiruma nnyo kiruma mbasasike zadde bannange tulabye nnyo tulabye mbasasike bwendogereza baaba eyakola bwatyo emwanyi eyiikaana okutuuka mu nnyumba ng'emasamasa okamala byonna ebyo byakwasoke ennyumba y'ennungi yakwaggwa bambi ng'alumba mweyanga n'otegereza kale nateganyidde ki bambi nga byonna byakwekooya bazadde bannange tulabye nnyo tulabye bakasike bazadde bannange kiruma nnyo kiruma bakasike singa tumanya olunaku lwe ndisitula nange senga neeriira naye mukama waffe oyo yakola bubyetukisa senga neeriira bazadde bannange kiruma nnyo kiruma bakasike bazadde bannange tulabye nnyo tulabye bakasike zadde bannange kiruma nnyo kiruma